xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka Antony Blinken ayaa sheegay in hirgelinta heshiiskii nabadeed ee Itoobiya ee bishii Noombar ah ay dhinacyadu gaareen uu horumar muuqdo sameynayo. Diblomaasigan ugu sarreeya siyaasadda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa sidoo kale ku dhawaaqay taageero dheeriya u gaaraysa 361 million oo dollar oo Maraykanka uu siinayo dadka abaartu ay saameysay ee Itoobiya. Maya Masikar ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Addis Ababa. Falastiin Axmed Iimaan ayaana soo jeedinaysa.
Xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa sheegay in horumar la taaban karay laga gaaray hirgelinta heshiiskii nabadeed ee Itoobiya ee lagu gaaray dalka Koonfur Afrika. Xogayaha arrimaha dibadda ayaa ka hadlay sida ay uga go'an tahay geedi socodka nabadda ee labada dhinac mar uu shir jaraa'id ku qabtay Arbacadii shalay jaamacadda Addis Ababa oo uu ku soo gabagabeeyey maalintiisii ugu horreysay ee safarkiisa Itoobiya.
The conflict was absolutely devastating. Hundreds of thousands killed. Widespread sexual violence against women.
Guud ahaan qoryihii way aamusan yihiin. Gargaarkii bini'aadnimo waa socdaa. Adeegyadii bulshadana waa la soo celiyey. Waxaan aragnay TPLF oo dhigaysa hubkeeda culculus. Waxaan aragnaa ciidamo shisheeye oo ka guuraya Tigray oo ay ka mid yihiin Eritreyaanka. Ma aha weli mid dhammaystiran, waase socotaa hawsha. Waxaan doonaa dhaqdhaqaaq weyn oo jihada saxda ah si loo fuliyo ballanqaadyadii lagu sameeyey heshiiska.
Heshiiska nabadeed ee lagu gaaray Koonfur Afrika ayaa waxaa wada saxiixday dowladda federaalka Itoobiya iyo ciidamada Tigreega bishii Noofeembar ee lasoo dhaafay kadib 2 sano oo colaad ee halkaasi ka aloosnayd. Blinken ayaa sheegay inay aad hoos ugu dhacday xadgudubyada ka dhanka xuquuqda insaanka ee gobolka Tigray, sida ay sheegeen dadka u dooda xuquuqul insaanka oo uu horay ula kulmay. Blinken waxaa kale oo uu ku dhawaaqay 361 million oo dollar oo taageero bini aadanimo ah oo la siinayo Itoobiya.
Today, I announced an additional $331 million in emergency food.
Maanta waxaan ku dhawaaqayaa 361 million oo dollar oo dheeri ah oo cunto degdeg ah oo gargaar bini'aadamnimo ah, taasi oo gaari doonta malaayiin Itoobiyaana oo ay saameeyeen colaadaha iyo abaaraha.
Maraykanka ayaa bixiya gargaarka bini'aadamnimo ee ugu weyn ee uu hal wadan bixiyo, isagoo in ka badan 3 bilyan oo dollar oo gargaar bini'aadamnimo ah ku bixiyey 2 sano ee ugu dambeysay ee colaadaha Itoobiya. Booqashada Blinken ee Itoobiya ayaa waxaa ka mid ahaa wadahadallo uu la yeeshay ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed oo ku saabsan hirgelinta heshiiskii nabadeed ee lagu gaaray Koonfur Afrika. Labada dhinac ayaa sidoo kale ka wada hadlay arrimo ku saabsan la xisaabtanka gaboodfallada ay geysteen dhammaan dhinacyadii iska hor imaadka ku lugta lahaa iyo baahida loo qabo in la helo cadaalad ku meel gaar ah, sida lagu sheegay bayaan uu soo saaray afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka Ned Price. Blinken ayaa la filayaa inuu la kulmo guddoomiyaha midowda Afrika Muuse Faqi Maxamed Qamiista maanta ah, goor inta uusan u amba bixin dalka Niger.